Nikiriza nchi ya leo tuina mimi government ya vile yoya tisatisa anga weijo kuwa angetula kwa mikutu JVM pulizigenia muiga angejaba na makobo singa aginaba antigiri kujira anga kubukua pulizobu taile hivu ya wono kutandi kukua anga bafuga yivako logo kulangirida evina ava mkawuloguli kanaka hivili ya makumi ya vina mkaga hako zokula bulapuno ninyombi tembono nga ni executive director wa Uganda Communications Commission gara ni Dr. Amina Zawe deyo nunga mikalami mwini Kwa waka wibibili no kugala geiganga Minawa yogiranga basi nzira mulio kubandula wana maudile Olu hati amye kujitebe chievi ya makobo wecha government wali mkampala Nama vaibate geza Njobo vunani zubuwa kukubira wana Uganda Evi vile mkalu ni evi jama iso Vunani zubuwa kwa kachiku kwa biyakulu ndesa Oblanti ya mikutu jama ulide Gidi na umuzo guo kendo kwe tukiriza Nungwe fulamu na baide video kujama iso Mkaire kuwana kona Vahu kichuruwa kusinga Vanaya ganyuwa na baliko la Insonge dimena mateka
Naba gandhi ngale jureta Nzee singo kubana haba kugu Mubie mpulisi ganya mbuwa angabu Nchiba gandhi garanchidimu Ninaba kububandi nyo ba software engineers, neba electrical engineers Eo babi mani nyo babi soma nyo babi mani So, echo chilepe kubacha musa nyo echa big chat Tuchimani nyo no kusinga abachiba gamba So, there's no problem